Make money my best friend. Since a young girl don't do that. See me you come a la Gideon Pandy beats a me.
Gideon Pandy.
Any call is money. Money is money. The many call is money. Zikola kuziweza. Many girl is money, money, this money. The many girl is money. Zikola, kuziweza. Oh, eh, oh, sente zinyuma. Oh, eh, oh, na hela zimenya. Oh, eh, oh, sente zinyuma. Songa tuzi no nyanga wawendule. Tuzi weze nga wanyankole big wallet. Tuvimbe tusasanye. Veyron tuzi pakinga. Wazimu wangala ngani yala. Rakili ntunde nsigo. Nefanga mflaise. Kalambu kange ni kata swala. Many girl is money. Money is money. The many girl is money. Zikola kuziweza. Many girl is money, money, this money. The many girl is money. Zikola, kuziweza. Oh, eh, oh, sente zinyuma. Oh, eh, oh, na hela zimenya. Oh, eh, oh, sente zinyuma. Si alone, sente nyuma ngeni clean. Hey, ngeni kushua. Yena vikamba ya tundataka. Nafuka kadama. Pulila mwale ya ulaya. Yola tumula vale ya postinga. Vana wa commentinga. Wamubuza bobeo zikwawa. Gwea tunda elija. Gambanze njeno nsonda. Zikulate take pia. Nebuze cha mutunza. Tia sente